Shubiri zihotamu tena Umenifanya chizi yeti kondo wazizi nikikutegemea Na tena Umenikonesha tena sana Hakia Mungu tena Ikurudie kaka Nani kisirani we Kwani bado inaniuma sana Tena bado inanikera sana Nikikutaki na yeye Kwenye disco majaza begani umeweka utoke na yeye Nikikutaki na yeye Kwenye insta mnadeka makopa mnapata mkipazi na yeye Shubiri zihotamu tena Umenifanya chizi yeti kondo wazizi nikikutegemea Na tena we Umenikonesha tena sana Nani we Kisirani we Baba we Umegeuza penzi limekuwa shubiri zihotamu tena Umenifanya chizi yeti kondo wazizi nikikutegemea Baba we Baba we Sikutaki tena Mapenzi Sikutaki tena Ugongelewe msumari wenye kutu Sitaki tena Mapenzi Sikutaki tena Mapenzi Sikutaki tena Mapenzi Sikutaki tena Hata waseme wazura nazaliwa Sitaki tena Mapenzi Sikutaki tena Mama we, mama we, mama we, mama we Papa we, papa we, papa we, papa we, papa we.